exclusive from ZambiaChoose.com.
Yo, baby! Big shout out, Mr. Tamanyazi. DC Baka.
Let's go.
JXL.
Big Bear, what's happening?
Baka. Baka. Vietilibe. Veo. Vietilibe. Wena. Neo. Weo na neo. Neo na weo. Weo na neo. Ae. Nyanza. Vietilibe. In any top back, ghetto. A mama chita, put you tita ghetto. The end up a villa, give you one name, Madila. Yanka Sila, and you want a quarter Sila. Living best and Jimbe, what it can be, Valembe. Baka good son, but one and quite a good son. Siganga ni Bende, Venezuela ni Bende. A mama chita, put you tita ghetto. Sakambe suna nene Mikangati kansi Uza pepaze ufa chansi Zoni uze nizime Ukasale mumutima Kulibantu wana chuma Akutenga kutuma Waivala na kwanu Kulidali noma wanu Muzazi wona nifanu Wapaya wanu Kumbukila tifu niko limba Tieti limbe Zeo Tieti limbe wena Neo Weo na neo fellas na the ghetto, God live, Mr. Sin, no see where, no see where, shen ghetto I see ya, see proper, Vietilibe, Veo, Vietilibe, Wena, Neo, Weo na Neo, Neo na Weo, Weo na Neo, Ae, Nyanza, Vietilibe, Wena, Neo,
what's happening?
Neo, weo na neo, neo na weo, weo na neo. Ae, Nyanza, tieti tupe wena, neo. Ae, Nyanza, tieti tupe wena, neo.
Exclusive from ZambiaChoose.com.